town, A town, A town.
My phone ringing, I'm like, hey mommy. Hey, mommy. On the side, cause I hate puppy. It's Chulo baby, aka. Keep it coming, keep it coming. Oh daddy, oh daddy. Yo body, oh my body. I'm going in, I cause I'm Mozadi. She dripping wet flows, that was Zote Madi. It's going down in the DM. We listening to your gaddy. I stay loyal, ain't playing nobody. My girl from Spain, hey puppy. Door open, no choppy. Ana hema, no camping. Dirisha zote ni metinga hapa, ni story na mark. No windows. Acha rap hii wimbo. Shengo so bilingual. Drip loso cheki hii nguo. Juu chini hii ni siso. Finje finje bado siso.
Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kwanza ukipandisha ringa. Nichekeshe, nichekeshe. Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kila siku takuwinda.
Kila siku, kila siku. Napenda, penda, penda. Napenda, penda, penda. Vile unaringa.
Hey, I like the way you hypnotize me. Lips zetu synchronize. Skinny dipping to komaji. Haga fiti ka model wa IG. Kujia kebo mini IT. Make sure make up na ID. Drip nikana tembea na IV. Ka unanyesha msupa weni IV. Baridi nyingi shika icing. Saba saba niko line. Sana sana niko riding. Mwaga ndani buda buda tuko piping. Cheza safe kani side chick. Afternoon hini PM. Ex wako on my DM. Switching sides. Ako healing.
Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kwanza ukipandisha ringa. Nichekeshe, nichekeshe. Napenda venye unaringa. Nichekeshe, nichekeshe. Kila siku takuwinda.
Kila siku, kila siku.
Napenda, penda, penda.
It's A town. R&B puppy on this one. I'm Mayweather with the drip, bro. Sweat zangu zote punchline. You Mayweather with the body flow. Flow moja toka timeline. Nageuza flow. Nageuza do. Nageuza luos. Picha safi itabuo. Napenda venye unaringa.